Soomaaliya dowladnimadii Soomaaliya dowladoon ka faylaso Afrika dowladoon ku wiin ku xog badan ahaada jirti siyaasan deganaayna daraadii dhibaatooyin ka dhidi dhibaatooyinka inuu nay ku kabsino fadaan siyaasad degan leen helna dhibaatooyin marku kabsado kor way balena siyaasad hal dijiyay dadka Soomaalida meel kasta iyo roogan nabaday ka wada shaqeeyay Soomaaliya dowladnimadii inayna hanagato dowladnimadii hanagato midnimada Soomaaliya iyo dowladnimadii in hanagadan runtii reer koonfur galbeedna wali balaha Soomaaliya dowladnimadii muqaddas u ahay una dowladnimada madiidiniin dowladnimada walishina reer koonfur galbeed wali yoonay eeyina dadkanka dowlad jeel dadkanka nabad jeel dadkanka dowladnimo runtii runtii taasi ka mahadnaqaan hadan meel la fadeeyay in Soomaaliya dowladnimadii la kowda dadaal dowlad dhaxe oo xoog leh diyaaran in dowladu xoog weelato dowlada dhaxe meel hindho wal aragayaan gacmo wala qobadaan dowlada dhaxe way laakiin maamulada iyo federalism kana muqaddas way oo federaalka inuu nay ka wada shaqeyno way reer koonfur galbeedow inaysiinay federaalka lama gaamood qabsan way hadii federaal dhuma sidii dusnaatay dusnaawsan eedada si salaame hadba ayuu ku sii ka mahadnaqa ona way balana heeda dastuuri ah madaxweyni lana gudoomiye baarlamaan lana gudoomiye lana maxkamad lana wasiir lana hee adaagan odayaal dhaqan oo taariikhda laga gordo walijo wara dhisi jiraan lana taariikhdaano ismaraan wal alla wali warbixin ama siyaasadeena heedo siyo ay si doonaan weedin laal kariim weedin ma sitin.